baiye naye mukama yangu akaba sanyuse ensi newe kugana ng'olina katonda byonna byampewo bweraba yesu bamugana naye amaliriza ye kabaka kati mukwano w'omula gwabadde n'entalo mutima muleka kulwanire entalo zaffe yazisobola nze mmanyi mukama talireka babe maziga yesonga lwaki yajja nakuwa obulobozi oyajjawo ebifume bana abayota n'abawa amazzi abayala n'abawa emmere essanyu lyakuleetera terikoma abalabe bo bangi naye abali ku lulwo bangi okusukka olinga bikooye naye tobitambuka maasobola nnyo yadde nse kuganye ekyo tekijje mukama ku nuuyiro falaawo yalina amagaali mangi naye gonna mukama yagamalawo ono yali mwana wa malaaya yefusa mu kika ekinene banne baamugoba abasegulire ndowooza baamulabanga kikolimo nadduka olubabu teyayomba oba okulwana mpaka mu bantu bali abatagasa abanyomebwa kyemmanyi ekikulu yali musajja amulwanyi ng'era ayina katonda kale nga tagigumira laba lumu bwe wagwawo olutalo mu bali atabamugoba ebintu bya mukama bikutabula laba tebaddukira ye abalwanire eyalina ekivume ndowooza n'abatunga bamusooza nga talina awolereza yamaliriza yabafuga bonna abalabe bo bangi naye abali ku lulwo bangi okusukka olinga bikooye naye tobita mukama asobola nnyo yadde nse kuganye ekyo tekijje mukama ku nuuyiro falaawo yalina amagaali mangi naye gonna mukama yagamalawo gasozi namulaba era mumanyi ewaabwe bamugoba lwakulogoka anji namuwerekeza akabazi ng'era bw'omanyi omusota tebikwatagana n'amafuta nessenga we yali amuyunye naye namusibira kamukooye bambi mu kaseera ako yakwata ekkubo n'agamba mukama byonna gyotwala twala n'ayitanga mukama emisana n'ekiro munaku ennene yesu n'asembera yawulira n'amugamba mbuulira ebizibu byo yesu n'amukyusiza oluyimba n'amugamba nze ndi ku lulwo ne batoobera abawa obulobozi tebakyasaala abasinza yesu mwana wange abalabe bo bangi naye abali ku lulwo bangi okusukka olinga bikooye naye tobitambuka asobola nnyo yadde nse kuganye ekyo tekijje mukama tekimugyawo yesu yalina amagaali mangi naye gonna mukama yagamalawo yesu oyo abalabe bo bangi naye abali ku lulwo bangi okusukka bikoye naye tobita mukama asobola yadde nse kuganye ekyo tekijje mukama ku lulwiro falaawo yalina amagaali mangi naye gonna mukama.